story them flanning back. Fanta. Happy New Year, how about the Santa? When you teach up, how about the Lana? Hey, henye na rangi na yoneshe please, neza paka. Nani na panya, neza taka please, yako paka. Ha, iko juu, macharubasu nipande kama dada. Kama nguvu mini gym, bitch, I got an ata. Weka chini, weka chini, weka chini, weka chini, weka chini, weka chini, weka chini. Yeah. Jiki daga, jiki daga, jiki daga, jiki daga, jiki daga, jiki daga, jiki daga. Yesu siku urumi nilikutuma mi siku kuita mi okay ni ita ti ama lori ume overload pole pole una riburo una nipata buka ni muro nita spoil the child niki spare the road weka chini 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 yeah jiki daga 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 yeah ni pek sata 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 kona kule ni pek sata. Father,